bato nazalaki kofutela yo ba minerva na campus Manuel
héritage na souva elukeli mapeli
Alain Saint-Pierre Yvon Kamashi